Isi wa district Yeruero Abel Bakunda Mushambo agamba kyeta agisabaza de bafeyo nyo kuzabana ku masomero kubanga bwegutabe bwegutyo abamba inzo kusibira mu makomera. Omusasi wa Radio Simba byakunganyiza bye bino.
Bakunda Abel Mushambo nga yamyuko mbaka president mu district Yeruero asinzidde mu ofisi ye alabula abazadde okukubiriza abaana atebalekerawo okutumanga abaana emirimu gy'okutunda ennyanja gibavirako okubungeetana ku nguudo. Ategeeza nti bajja kukola ekikwekweto era omwana yenna anaakwatibwa muzadde we waabwa.
Mbeegayirira na sikwegayirira jja abaana ewaka badde ku masomero mujja abaana mu buli mulimu obutagasa president Museveni yateekako UPE bona basome ku primary ne USE kiri kintu kyonna ekigaana omuzadde kutwala omwana ku akasente k'okulya yadde nga akasente akamukiriranyiza nako sikiwakanya naye tayitiri he kyalina okuba omwana ku somero wakiri mugaana okulya emmere omuzadde wamuwa amusibira entanda oba amuteereko amagezi gonna naye asome kubanga school fees Museveni yakisasula abasomesa abahedi ticha abagoba abaana ba gavumenti masomero ga gavumenti.